studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
tam wali sakrabe kedi be bismillah modon le wattu kabaruji studio tamani majere do tatol kay bamako guldo datol fongo ngul nukuji kewdi tacciate le nyaloma aljubarande fuf majoto be na metta batte alhali bondo guldo datol e kanye darngul yawar do law jandibi kawrtal kam biblique tutondral hakilaji alalabarande na pawi non no do wakki witta witta sukabe be bedana ma famu do kuteji e fartiji mudum bangal kabaru kosam lidi malindi hultama wiide wakkat jur o hakke milliarduji didi litruji kosam irete e lejitande ka dum fu tawede lidi malindi da soda kosam nokuji goddi du kutala ton imadraji na gundi wadede yalla kabar mudun na ngotta dinguni sembe kabaruji amen hande aljumare noga tati lewru ut mamadou wartara to ogi jande ga fandu hala mamadou samassi aljumare hande nda ngalure kay na dari datti mudi di fuf tacciate fay pon modo dun ñoloma kurdo fanda ido majaji di pelle kewde landini yu hollitinde mette do alhali bondo lawul kay bamako ngul e darngul yawara do lawi jande e ko nande mudum kedo dana ko kedjado amen mariotu makalu hebani en do fajtango ousmane dikko
fay goto findinaka beta yako o sabe fay goto danaki worbe rewbe sukabe fu nangi ila wattu minunde lawi jaroji hedi pon mobil fay gotedu jabatako e wi daranibe non holitinde metimu en wadde dun noddanga feude laamu gaddum hono yegiti region kay o lawol kay yaade bamako bonifa analato sababuji kasaraji kewdi terrain ko andirano dum yata jiporde avion dag ndedu yo politan jete anandi waton di sababuji fu ana eko wadani be hollitinde metti mabbe handen e wi darani be dun gallure kaynde laawi jaaroji heedi ponto kafu nangam imadara o haadali gallure kaynde du cercle jema kita bafulabe bendo hormu en jalti fa kullita metti mu en notodu beedi handu kita jijeni kolokani gonde e do laawu goldu ana hen fa dun heba yambude ka jaati laawul kayade diboli edi keron male senegal du ana wanda e wi darani be dun imadara o wadan dagu leruji noga e nayi wadan dagu leruji noga e nayi den do wande non be keraake du junnude watuji di se laami be be kuncenali hore
to kati to dun nonaka non majotobe tacci laawi di gila betanlo be wajambini yokananke leedindi ma premier ministre o chefo bangal mudum so wana dun be ngotata imadraji mabbe majotobe na dun to kulokani jijeni ma baflobe kala jiddo federal fami do kabaruji leedi mali ma hejoji studio 80 na mbawi noddude numero 770158 01 bangal whatsapp studio 80 kawrtal kirtien en leedi mali na jukki wadede le lycée hamadou dikko sewari ton totondral hakillaaji mabbe kenyen na pawino no do kabaru wita wita sukabe be bedanama famu do kuteji e fratiji mudun be dardi be dardi be do sukabe yottino dawrude no kado hala hejata nukuji di yalla ti talaka natima wo onku pasteur andre tira dunke kabaru wita wita halni umar waygolo goto inala amen sewari ton e do fajtango mi horam
nul ne sans ignorer la réalité qui touche nos îles
wala fu dulludo no leedele meden den gori nyaloma handen o beedo leedele ana jogi titalaji mawdi no witta witta sukabe jokolbe worri beedo sukabe jokolbe be jahna wakkati fu be kalka ko he mabbe le mayo jigeeci wana no milatno rumde europe de worri ka wakkati fu be daran faabe nata ton nyaloma hande meden gonde ko buri sukabe jokolbe teme taton be o do nokku dum wadi so meden gonde hokkude be hakkilaji lobbi kambe du be jewtobe kokka e sukabe jokkobe yerube mabbe hakkilaji lobbi hono sukabe jokkobe keba yottande o do nokku fa ngurdam lobba wada le leedindi
agreeable et positive
sakrabe njafo don mbiyan fa hande garton e kabaruji amedi
depuis 2012 ce
cadre ko adna wudi gila hitane 2012 le ndedo d'accord na wudi jande e famu e madraji kewdi nokku kawrutal bel hewbe galda fi pinatawa fanda mudun bingu lediankaku janginde sukabe wide etogul jamwana fi hala bolo sifa jogolan sisli hikka o woni skut kinido kala kuni etogul jam sabi wakkat jun o basiji kewdi nangudi wana tan ndar leedi mali yo ndar runde afrique ne fuf wakkat jun o adnaru alandu fuf na hasindini hewtogol jam min cuɓima gallure bamako saabu yimɓe le hewɓe la wondi e kulol ndenno wona fi batte battade laamukoɓeɓe
population de des autorités
sakrabe on pam du wona kawtal lulingal kan d'intégration scout be runda afrique fuddi no beta ko o gabba mako fuddam beta ko gabba mako susulingal do kawtal njobal yu scout kinoto do kawtal hewtagul jam ko buri temere njojimbe lebe leede godde e der leedindi ngaran e ngal do kawtal e wi landin be ngal fanda mudun yu huncande hore ngal hakune bibe leeru runda afrique fuf kiyado amen momer ki tahal non kabar mudu to kuchala tun leedi malindi yo nukku margal bangal ko buri miliyoji sapu nay e milliard e miliyoji tapan tati go be e bali hakki milliard juddi de litre ji kosam bilata le hitande fuf di do jatteedi kebama e le golirde humani de kabar mudum dum fuf tawede leedi malindi yaltina hitande fuf na soda hitande fuf milliyoji noga kali sikfa tagal leedi keddan nako hebani en kejado amen David Koulibaly do fostango Ousmane Diko e mi horo
malinga nan yarata kosam fasane sabe litruji sapedi tan haata le hitande fu ko walda e ko faawo jabani ko so litruji chapani jeegom kuchala yaranu kosam ka hedi goto fu gondo ton ana dalidi batte sababuji kewdi e wi Boubacar Ouattara gonde cooperative sigida nono kuchala o joko ardadu federation regionale des producteurs de lait sigas
le lait tidal modo dum wonno sabi kosam don jettira non hono ngure sukabe heccube client be jati ngalan dabere waltinde dum dun walan sabi min garano andal mudum fay marde dum yalla patum bona la tidani non do en tidal ji chenam dum no hen don be bandu en latno sabo yimbe le jarta ko non sanne kabar kosam don
vis-a-vis du lait local
e madara bangal yottinobe kabaruji e tekinde kumol daranibe dun wayliti kabar on worini kuchala kosam birete dam dan anyare e wi Boubacar Ouattara
maintenant quand on a vu
de no joni ko min pam wiide no huncenta hore bangal kosam meji iwoji tutuba ko beton wardega en min pam wiide yoni ko mi ngada imadara bangal mudum min gatta soboy e ko min gondi ko beedude huncenta hore wacugol mudum no fewri yalla jamarde na soda kosam dam andon hande o fay litruji temedna e eta jama
100 litre et ça ne suffit pas par jour
kutala non fa beedana yambere kebal kosam ko heewi an di e wadede ko faw dum an hani fodanede fa goto fu yara litruji chapan jeegon itande fu David Koulibaly ke yade studio tamani
yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sakraba njafodon ereji di jibiki non seden e gartamne kabaruji amen region ngaji di to tumbututon tiagal tobo modo beten alkamsare de der ngalula de classe goto nangi leddi tawane seden o fadde mudun ndartobe biti nangono e no odo classe o yama fa goto barma rawanen dun odo wat goto o classe goto sami non batte tobo to gawtun do sisli jam e derol woni ko jooda hala wadi e mudun le nyaloma kenyen noga leru ut le ngal do kawrital fanda kawrital ngal OIM landini wonno njidi fuf ñifude basude hakunde jalindi e sembinde hewtagol jam e dewral jalini gawdi fuf ngari e ngal do kawrital ngal bibe leedi jafon darani almusa dañmudo do yuro sotun hakke chapan jeegom sifaji machine ngaji nangoji kudde bam le gesse kuddeji bonnoji gesse du inama le gesse kewde cercle o fanda mudum woni beetu kuytude bonandaji de do kulle de de ngatta e do nyamridi latide sababu mudum woni gollirde humaninde e ledde e do faba fawo dun timinta kabaruji amen hande di ka fa hande yotrna yeso